na 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 na. Eh, sina no nyanja gali nyuba miyambula. Anakuwaka maso nga teta ya mwa. Anamanya nto kusobya kwa bulijo. Oh, oh, oh. Anamanya takaza nyoka wangu de. Tujaguliza wa munga tuwe kute. Ono wange nze naitande. Hey, hey. Ngabye tuwe subiza vya lero nancha. Talinde kakeri venge nyonteja. Ngabye tuwe subiza vya lero nancha. Kakube mubuga kuwa mubavu. Ngabera okeri venge kubeja. Baby, lady. Oh, na 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 na. Nafuna mulungi talina yadaka moko. Na manyomu kwano. Nafuna mulungi amanyize binjagala. Yamanyize binjagala, baby. Yamfumira mchifuba wimbanga zenkaba. Wimbanga zenkaba. Nafuna mulungi talina yadaka moko. Oh, na, na, na. Kabube bwavu nga butulumbi ono dia. Asubiza taline kawobwato. Asubiza kuba mumbera yonna. Eritulumba dia. Yamanyi ebineta akaseko. Kandi wansi sinyumya indi mumazika. Oh, oh wange baby. Jemba mwimbira. Tara, tarara. Tararara, jemba mwimbira. Tararara, tararara. Nafuna mulungi talina yadaka moko. Namanyomu kwano. Nafuna mulungi amanyize binjagala. Yamanyize binjagala, baby. Yampumira mchifuba wimbanga zenkaba. Wimbanga zenkaba. Nabe nafuna mulungi talina yadaka moko. Manyomu kwano wange. Eyo jemita ita makubo. Bera mbagamba nafuna namara. Eyo jemita ita makubo. Sagala wese sase sase mkubo. Olimwe byange. Olimu future yange. Ulichimche nalota nga mfune. Ndabajina maboba boba. Weba kukwe ndakiwa. Anyarinda gomu kwano. Oh, ngabokola. Ah, nafuna namara.
Nafuna mulungi talina yadaka moko.
Namanyomu kwano.
Nafuna mulungi amanyize binjagala.
Yamanyize binjagala, baby.
Yampumira mchifuba wimbanga zenkaba.
Wimbanga zenkaba.
Nabe nafuna mulungi talina yadaka moko.
Manyomu kwano wange.
Nafuna mulungi talina yadaka moko.
Namanyomu kwano.
Talina. Nafuna mulungi amanyize binjagala.
Oh, yamanyize binjagala, baby.
Yampumira mchifuba wimbanga zenkaba.
Wimbanga zenkaba.
Nafuna mulungi talina yadaka moko.